olo e mafuta male SBS Samoan.
O se tala fia fia ili nei wā yaso le whaailoa mai e le pāle mia o katā. O le mawaina leo se malienga e tau fia ili taua se ceasefire ili Gaza Strip i Palestina ili wāo Israel luma le whaala potopotonga a Hamas. Ua se fuluma le lima masina o faya le taua ua mōli mawina ai le toatele o tangata sivili ua maaliliu i le Gaza, atoa ma le toatele ua maafatia i le mātela aina. Ia ai pangalea ua nā o se aso talu o na aumaia le faaalinga, ai ua toa iai fo ima popolenga i le ono le taunuu. O le malienga, ina ua tolo poe Israelu se fonotanga lang na kapeneta, se manu e talia aloa iai, pena faa moe moe e talia aloa iai tuutuunga o le malienga. O loo tuua ia le ofiso le pale mio Israelu Benjamin Netanyahu le tuua Hamas i le toe tāpā o ni teuteunga i le malienga o se tuua inga o loo teena e le pūlenga o Hamas. Ai le kāpeneta lava i Israelu o loo faaalia le le talia ina inisi o sui o so o se malienga mani tuutuunga e faya male faala potopotonga a Hamas i Palestina. E pe ona faalia le minisita mo le puipuinga Israelu Itama Ben Gvir a taunuu ona saini a au Benjamin Netanyahu i le malienga o ia ua faa mavae mai le kapeneta male fainga malo i Israelu.
Therefore, with an abandon agreement approved and implemented, we will deliver our letters of resignation to the Prime Minister and will not be part of the government and will be resigning from it.
Le faaliliwina mai le ngangana e Peru o le saunuanga ale minisita le puipuinga e le whainga malo i Israelu Itama Ben Gvir. O loo liipatia e whaala putupotonga whaasalau Israelu e te tauona sainia le malienga e le kapeneta i le aso Faraeles Fumalefitua Januari le aso peitai e le o aumayai ma se teimi manino e le ofisa o le palemia Benjamin Netanyahu po o le atonu le teimi e sainia ai. O le malienga matu utuunga na feutanga i e malo Aikupito kata ma Amerika. Ma na faalia le minisita le vai fafoe o le whainga malo e Aikupito, Bada Abdelati, lona naunauta inga, e vave ona sainia le whainga malo Benjamin Netanyahu, le malienga mo se ceasefire i le Gaza Strip.
This is a great achievement thanks to the extreme efforts exerted by Egypt alongside with Qatar and the United States. That's of extreme importance. We have to work hand on hand in order to start the implementation of this agreement without any delay. That's of great importance in order to secure the release of all hostages. And that's one of the main objective and main achievement of this agreement, alongside, of course, with, you know, stopping the daily killings and attacks on the innocent civilians in Gaza.
Le saunoanga a le minisita o le vai fafo i le whainga malo Aikupito, Badra Abdelati. Na faalia fo i le whailo tusi o le whainga malo i Amerika, Anthony Blinken, o loo iei lona talitununga, e taunu ulava ona amata i le aso sanei le ceasefire, e pei ona iei,
Yes, I am confident and I fully expect that implementation will begin, as we said, on Sunday. Look, it's not exactly surprising that in a process and a negotiation that has been this challenging and this fraught, you may get a loose end. We're tying up that loose end as we speak.
Le whailo tusi le whainga malo i America, Anthony Blinken. Ai ua matua talisa paia e tangata lautele i atunu ua arapi le malienga mo se ceasefire. E pei ona amata mai i le taulanga o Baghdad e o olava i Yoritana. I Aman na saunua se tangata anu u Ala Sharif.
I am truly very happy about the truce because the people of Gaza have suffered greatly in the past days and endured so much. And the things that happened to them haven't happened to anyone else. The deaths and martyrs, God willing, the truce will continue.
We are very happy, really from the bottom of our hearts, because the feeling that the oppressed people of Palestine have been experiencing for a year and a half has ended, and they've not been able to sleep peacefully at night, and it is a great happiness for us that they can have peace.
I Tel Aviv, le laumua Israelu olo o malo si le vala au I le malo, e finau I le malienga mo le toe faasa olo toina umai Hamas o tangata na latou ave faapango taina. E au fi ai lele I o Gil Dickman, na maliu se tasi olona ainga, ai o saisaia e Hamas I le Gaza Strip.
The deal is on the way. It's going to happen. Maybe it's going to take a few more days, but it's going to happen mainly because President Trump said so, and that means it's going to happen. What I worry about is the second and third phase of the deal, because the first phase is only 33 hostages.
Gil Dickman, mai Tel Aviv, Israelu. Ilalo tu utuunga, e tu uai e maanga awa Israelu, ele ele o le Gaza Strip, e amatatu I le aso sanei. Ma faasa olo to ina umai Hamas, tangata olo olato saisa ia faapangota. O le a faasa olo to ina ifo ia Israelu, tangata Palestina olo olato saisa ia I olato fale pui pui. Ma faatanga ina o na sao I te tonu o le Gaza Strip, fesoa soani umai mana omia ai maise I mea ai, vai inu mawaila au o tonga fitinga. O le reporti na faamapopo ina e Camille Bianchi, mo le SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.